Pan Extreme.
BMG alongside TIK. The public and ink. Rabbit the tequila, yeah. So we want me to go in. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia.
Kulia kulia. Kulia kulia.
Kulia kulia.
Kulia
kulia. Kulia
kulia. Kulia kulia. Kulia kulia.
Kulia kulia.
Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia
Yade kwa pika ni mzuri ya inso original. Don't preach na nyama chotele ya singino. I'm big in this town. They call me T.I.K. I do it original. Kial, kial, gala, bilang, kulie. Kulie, kulie. Kulie, kulie. Everywhere they cry, we the genius. Party every day, we don't sleep. But you go back a bit to your pika. I know you be warm up your cabin, Nina. Jump kid at the lab, a cabin in Balias. Thomas, a car, so fresh, and you are a car. For to take over, we bossing. To live at your window, stressing. To live more forward, not peeping. Better get your dancing, shoot to get the party. Rapulia, pulia. Pulia, pulia. Pulia, pulia. Pulia, pulia. Pulia.
Kulia kulia.
Kulia kulia.
Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia. Kulia kulia.